yeye. Sikuamini aliyosema eti naye yuko tayari kuishi nami baby. Ndaro agamaso kandeke wasekati ugamisa galamale nilivyomfuata yeye. Sikuamini aliyosema eti naye yuko tayari kuishi nami baby. Chana change
ulivyonifuata mimi
hukuamini maneno yangu.